jeito, bicho.
Pakara, unavyonyesha majabu, unanipa mapenzi uchagui sana, mtoto nikabu. Madhara, ukivifata vibabu, ukatae tembele uchague nyama, unieke rojo. Hatari sana, mtoto kulbaia, unavyonipa umoto, hatari ukinibania. Michezo ya kukutania, na chai tule ukoko, usiku walibamia. Mapenzi yetu mimi na we,
Rate
haya,
Rate
haya,
Rate
haya,
Rate.
Mapenzi yetu mimi na we,
Rate
kisura,
Rate
haya,
Rate.
Oh,
Rate.
Mapenzi yetu mimi na we.
Kipi kinafanya unalia? Nieleze mama, nieleze mana shaza kuchanganikiwa. Ruksa kunifanya chambo, wakikusikuwa nikapambane. Urine kama mgamu, hili masharopa roa sikuone. Koleza mama, koleza nasi kwa mchere. Baga, tuachie wenyewe. Koleza baby, koleza nasi kwa mchele. Niza baga, tuachie wenyewe.
Rate
haya,
Rate
haya,
Rate
haya,
Rate.
Mapenzi yetu mimi na wewe,
Rate
kisura,
Rate
haya.
Wana wewe,
Rate.
Naona ra,
Rate.
Oh baby ma,
Rate.
Nakupenda sana,
Rate.
Rate,
Rate,
Rate.
Sense of vision.